Yesu yebazibwe nnyo abooluganda.
Praise Jesus much, brethren.
Mwasize mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
And how is your life?
Bulungi.
Is life good?
Mukama mulungi.
Is God good?
Emibiri gyammwe giri gitya
jjo? How are your bodies?
Ne bonna be mulese.
And all those you've left home.
Mbuliza ku muganda wo.
You can greet of your brethren.
Mwagalize ebisinga obulungi.
Wish them the best.
Ebiva eri Katonda Kitaffe.
Which come from God the Father.
Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
The Son and the Holy Spirit.
Mugambe Kitaffe ali mu ggulu.
Tell them the Father in heaven.
Afaayo nnyo.
He cares much.
Era wamu ne Kristo
oyo. Together with that Christ.
Yajja n'ayita mu nsi kuno.
You came past this world.
N'ayita mu by'oyitamu.
And he passed what you passed through.
Amanyi bulungi n'engeri ey'okubimaliriza.
Knows well of how to finish them.
Kyava yagamba tajja tulekanga bamulekwa.
That's why he said, "Don't leave us as orphans."
N'atumira Omwoyo Omutukuvu.
And he sent us the Holy Spirit.
Mwagalize Omwoyo Omutukuvu.
Wish them the Holy Spirit.
Mugamba akubeere.
Tell them to help them.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Twebaza Katonda.
We thank God.
Olw'akadde akalungi katwongedde mu kubeerawo kwe.
Moment is added us in his presence.
Naye olw'amasannyalaze gano.
But because of this electricity.
Twagala okukyusaamu ko katono ku message yaffe.
Briefly change of our message.
Okuva ku mukuba twadde tulina okweyogerera n'okuyitibwa kw'eggwanga.
Meant to move on with the call of the nation.
Katonda ambikula okuyitibwa kw'eggwanga.
God reveals the call of the nation.
Okuyita mu lugendo lw'eggulu.
Through the journey of heaven.
Ekyo katusooke tukiteeke wali.
Let's first put that aside.
Kubanga owulira akantu ako.
For you feel that.
Kamera ejja kukalikoodinga.
The camera will be recording and affect the message.
Naye.
But.
Ate tulinawo ekintu eky'enjawulo.
We still have another thing.
Tusobola
okusoma. That we can study.
Yes, you are going to
praise Jesus much.
Tugenda kusoma.
We are going to study.
Ku faithful prayer and unfaithful prayer.
Esala yokukiriza n'esala etali mu kukiriza.
Tugambe esala omanyi bulijjo ffe tuna tusaba.
You know, every day we all pray.
Si weewaawo.
Is it not that?
Ni muliwo esala ezitali za kukiriza.
But the prayers are not faithful and not of faith.
Kale mbadde njogera
wenu.
Twagala okusoma ku ssaala ey'okukiriza.
We want to start with the faithful prayer.
N'esala etali ya kukiriza.
And the prayer which is not faithful.
Era nga Katonda tayinza kujiganya.
God cannot enable it.
Yes, you have
praise Jesus much.
Tubadde ffena tusaba.
All of us have been praying.
Mu nsi yonna.
In the entire world.
Naye emirundi mingi.
But many times.
Katonda tayanukula kusaba kulibwe kuti.
God never answers prayers like that.
Kubanga bangi abasaba.
For many pray.
Nga tebamanyi nti basaba okusaba okutakkirizika.
Yet they know they pray a prayer not acceptable.
Okusaba okutakkirizika.
A prayer not acceptable.
Era okutali kwa kukkiriza.
That which is not of faith.
Ate nga twagala okusaba.
And yet we want to pray.
Okukkirizibwa.
The prayer which is faithful.
Era nga kwe kwa kukkiriza.
Acceptable and it's faithful.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Bible inawe egambira.
Bible speaks.
Nti bwe musaba.
That when you pray.
Mukkirize nga muwereddwa.
Believe you've been given.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye ate singa nkomawo ne nkya.
If I come back the next day.
Nga nyongera okusaba ekintu kye kimu.
Move to pray for the same thing.
Mba nzikiriza nti kimpeereddwa oba
nedda. Have I believed it's given me or not?
Waliwo okusaba okujungulula okusaba.
A prayer which begins to disqualify your prayers.
Okufuka okutakkirizibwa.
And it becomes unacceptable and it's not of faith.
So twagala okusoma kusaba okukkirizibwa.
We want to study of the faithful prayer.
Era okukkiriza.
And the prayer of faith.
N'okusaba okutakkirizibwa.
And the unfaithful prayer.
Era okutali kwa kukkiriza.
But that not accept it.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus much.
Omwoyo Omutukuvu aba ayogera naffe ku bigambo by'okusaba.
Holy Spirit speaks of us with words of prayer.
Naddala kusaba okwo okukkirizibwa.
Mostly in the prayer which is acceptable.
Era okw'okukkiriza.
Is that of faith.
Ne kuli okusaba.
Even the other prayer.
Okutakkirizibwa.
It's not acceptable.
Era okutali kwa kukkiriza.
It's not of faith.
Ayogera bw'ati.
He speaks this.
Bw'ayogera naffe mu Isaiah.
When he speaks with us in Isaiah.
Isaiah 26.
Isaiah
26:16. I know kusaba kwayogerako okutakkirizibwa.
There is a kind of prayer he speaks of which is not acceptable.
Ngagamba.
And he says,
"Tiwe barabye nnaku."
When they saw this phrase,
"Luba mujidde,"
it's when they have come to him.
Era ne basi bafuka okusaba kwawe.
And they pour out their prayers.
Emirundi mingi abantu tusaba.
Many times.
Kubanga abantu bangi basaba. Ne batalaba Mukama bw'abaddamu. Ne bagamba naye kiva ku ki? Ffenna tulinga abasaba. Naye biki bye twasabye oba? Yesu yebazibwe nnyo. Message eno ereeteddwa nga twawummuzaamu okusaba okwawamu n'okwokujja tubasabire ng'abaweereza. Naye mu mwezi ogwokusa tujja kulizuminga okusabira eggwanga n'ensi yonna awamu ne byetwetaaga. Naye twagala osooka otegeere kitufu waliyo okusaba Katonda kwakkiriza era nga kwakukkiriza, nekwatakkiriza era nga si kwakukkiriza, naye nga bonna balabika nga basaba ate bonna babeera beetaaga. Yesu yeebazibwe nnyo. Kaakati ggwe ebiro byonna by'obadde ojja osaba olyoke weebuuze obadde ogwawa. Yesu yeebazibwe nnyo. Kaba tusomereko mu Isaaya eno tuwulire.
Isaiah 26, verse 16. Mukama, bebalabye ennaku bebakujjidde. Bafuka okusaba okukangavvula. Bafuka okusaba okukangavvulako bwe gwali kutuufu.
Yesu yeebazibwe nnyo. Omwoyo Omutukuvu ng'ali mu kamwa ka nnabbi Isaaya yayogera n'agamba nti Mukama, lwe balabye ennaku lwe bakujjidde ne balyoka bafukumula okusaba kwabwe, wabateekako omukono gwo ogw'ekyuma. Yesu yeebazibwe nnyo. Jjukira Omwoyo Omutukuvu mu Baruumi essula ey'omunaana olunyo lwa 26:27 y'alina okukulemberamu okusaba. Naye singa ate yeekyusa enkeera n'aba nga yakuloopa ng'agamba kakati Mukama, ebintu bye bazze okusaba nze sirina kye mbimanyiiko, kubanga lwe baalabye ennaku lwe bajjukidde okusaba ne balyoka bafukumula buli kye basiŋŋaanye nga si baluŋŋamya naye bo nga bayiwa buli kye baagala. Yesu yeebazibwe nnyo. Setuganye osobola okuba osaba naye okusaba kwo kuyinza okuba tekukkirizibwa era nga si kwakukkiriza, era naye waliyo okusaba okukkirizibwa Katonda era nga kwakukkiriza era nga kwanukulwa. Yesu yeebazibwe nnyo. Bw'oba osomye ku katono mu Baruumi eno, tugenda kudda mu Isaaya, naye kasooke nkutwaleko mu Baruumi olabe. Omwoyo Omutukuvu y'alina otukulemberawo mu kusaba eri Katonda omulamu. Naye ate singa yeekyusa enkeera nga yakuloopa ku by'obadde osaba, kiki ekiyinza okuddako mazima? Kalusooke tusomeyo tuwulire mu Baruumi.
Abaruumi essuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'26.
Romans chapter 8 verse 26.
Era bwe kityo omwoyo atubeerera obunaku bwaffe kubanga kikumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinga okutayogerekeka. Olw'27 naye akimenya emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala.
Owulidde bulungi? Yesu yeebazibwe nnyo. Mu Baruumi essuula eno ey'omunaana onyola 26:27 agamba nti kubanga era tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde, naye Omwoyo Omutukuvu atubeerera obunafu bwaffe era akebera emitima gyaffe, asabirawo abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Yesu yeebazibwe nnyo. N'ate singa kituuka nga bw'atugee mu Isaaya 26 olw'16 n'agenda ate kutuloopa buloopi nti ate Mukama olaba abantu bano ssebo lwe balabye ennaku lwe bakujjidde ne batandika ofuka okusaba kwabwe kwega buli ekijja mu mutima kye basaba tebakyanzikiriza na kubaluŋŋamya. Yesu yeebazibwe. Omanyi waliwo omulokole w'otuuka n'ogwa eddalu lyo kaakati ggwe nga buli ky'osanze ky'ogamba Katonda era Mukama leero vaayo gana mabeere wantondako gaaki, lwaki tompa musajja kaakati essa. Yesu yeebazibwe. Mulimu n'asaba n'agamba kati ggwe Mukama kubanga olaba oli mu ggulu fe tuli ku nsi tubonaabona lwaki totwanukula. Kakati yo Omwoyo Omutukuvu waliwo essaala ezaatuuka n'agamba kati Mukama omanyi bano abantu beerabira okusawumbira eby'obutalaba nnaku, kankube ffe tetujja kusaba Katonda mu biro eby'okwetaaga, tujja kusaba ebiro nga n'olumu tetwetaaga tusabe busabi, puleya yaffe ebeereyo mu biro by'okwetaaga etuukirizibwe. Haleluya. Naye yo Omwoyo Omutukuvu tayagala nnyo bantu abajja okwesabya asabye eri Katonda nga bamaze kulaba nnaku. nga bamaze kulaba bwetaavu ezo essaala mukama atunulira n'azisuula ne wali lwe balabye ennaku lwe bazze lwaki bujo tebansaba nga tebanalala bannaku waliwo essaala ekkirizibwa era nga yakukkiriza ekkirizibwa katonda ne wabaawo essaala etakkirizibwa eri katonda era nga teriimu kukkiriza nga oyiwa buyiyi kati buli ky'osanze otaamye nga bwe mwakola layoti eri ku miraco nga mugamba tugenda twekola essaala ey'okwekalakaasa mu maaso ga katonda kubanange nti agenda giwulire olutuuka oli kitaawo gezaako ku kitaawo w'omubiri ogenda omwekalakasizeko ng'osaba akusanga olw'okuba teyakuwadde school fees ng'okutta amasepiti gonna ogayiyemu ettaka okazusa ebikopo wabweru mukama taata wagaana okumpa school fees eyo erayo ti puleya gye mwakola omanyi ka nkuwulira olaba kwokusaba musaba tetuganye naye si buli ssaala ntikkirizibwa katonda era nti yakukkiriza yesu yebazibwe nnyo kabatuddiremuko isaaya 24:16
isaaya essuula ey'26 n'olunyiriri olw'16
isaaya 26:16
mukama be balabye ennaku be bakujjidde bafa okusaba okukangavulaako bwe kwali ku bo olina olw'17 ng'omukazi ali olubuto ebiro ebyokuzaalako nga binaatera okutuuka bwalumwa n'akaaba ng'abalagalwa bwe tutyo bwe twabanga mu maaso go
owulira ekibeerawo omwoyo omutukuvu yatuuka n'agamba neri mukama mukama lwe balabye ennaku kakati lwe bakojjedde ne balyoka bafukumula buli ssaala buli ekijja mutakwata mukama ojja kubyanukula ate n'oteekako n'oteekako olwaleero siva wano nga tompadde ettaka nga tompadde ennyumba kakati mukama n'agamba gundi kati ye omwoyo omutukuvu n'agamba omanyi nze natuuka ne mbabeeramu naye ne binnemererwa n'okunnemerera kubanga agambye nti bwetyo bwe twabeeranga nga tulumwa ng'omukazi agenda okuzaala yesu vayo n'agamba kati olaba mukama ebyo byonna baabikola nize essaala zonna lisiziriimu era nzize kuloopa nze yandibadde bakulemera mu ssaala naye zo
saazirimu
ndi mwalumwanga ne mwesiba n'ebimyu n'osiba ng'oli eyo ku kasozi waggulu oba mu kiwonvu oba mu kisaawe oba mu kuŋŋaaniro wasiibye ayayayaya mukama wulira okukaba kwange naga oke we mubimala nga mugenda mwebaka era mugenda kuba mukooye muloote ebirooto nga mulina naye nga mugoloke nga muli baavu yesu yebazibwe nnyo kakati ye omwoyo omutukuvu alina otukulemberamu alina mukama ezo essaala sinze nazikulembeddemu nze siyinza kwogera bwentu nga ye yakuluŋŋamiza nga bw'alekaanira katonda ng'atamumanyi katumaleyo wano eno tulabe
isaaya essuula ey'26 n'olunyiriri olw'18
isaaya 26:18
twali lubuto
omanyi okusaba essaala waliwo olwosimbuka ewaka ng'owulira olubuto lw'essaala ey'okuweebwa oba essaala ey'olutalo n'owulira essaala olubuto lw'essaala ey'okwenenya naye n'otuuka wali eri n'osinda ayi mukama vayo nveyo neerage nze ndi katonda ateeraga bati gwogambe nveyo neerage kati sikyazi waliwo yeenenya n'agamba mukama tokimanyi nga wawaayo omwana wo yesu atufiirire naye lwaki totugyako bibi kakati yesu yeebazibwe nnyo omanyi oyinza okuba olubuto lw'essaala eyinza okuba yakwenenya eyinza okuba yakuweebwa
oyinza okuba ya lutalo naye n'oba ng'oli eyo ozaala mpewo kalwana ga oleekaanidde bwereere omaze ebiseera byo nze nvira ne mu maaso gange ani gw'oleekaanira n'okwekaabya nga weekaabiza na weekaabyamu kyomwo omanyi okubanga obadde lubuto olw'essaala n'omala otowolokoka naye ng'otowolokosa empewo njagala weegerezeeko ng'ogenze emmanju owulira olubuto luzimbye bulungi nnyo naye n'otuuka eyo okukola pupu nga teri mpewo pu yesu yeebazibwe nnyo oba omukazi asuubira nti ali lubuto agenda kuzaala n'atukayo n'asika ebisa woowe akaana kaako woowe bagenda okulaba mukafu ng'olubuto teri mwana wadde ebisa byaki bino byonna kaakati abantu basobola osaba ne basinda ne bakaaba amaziga katonda n'agamba nze siina kyenda bamukola kyekyo yesu yeebazibwe nnyo naye ng'okaabye nawo nogane mukama yesu badanga bwe nabimanya ebyo sikyamala gapaaluka nakusaba oyinza n'okukaabira obwereere olunaku lwolwonna n'olumalawo waliwo weevuunikanga ne wansi noobeera ng'osinda yesu vaayo ayi mukama nanga kati bwomala ng'okoye nga weebaka ng'oloota ebirooto ng'oli mugagga n'ogolokoka ng'oli mwavu oyinza okuba mmere yeyabuze n'osaba n'okoowa otulo ne tukutwala n'oloota ng'oli mu masala ogenda okugolowoka ng'obwana bwo bukukuŋŋaaniddeko bwonna bukaaba ayimue maama tuwe mmere taata yesu yeebazibwe nnyo omanyi kankuuli olaba mulokole ekizibu kyolina kiri kimu toyagala kufuuka muyigirizwa gwe buli kintu olowooza mbwogenda kigwako buli okikole bwewawulira nti mukonkone mujja kugolerwa musabe mujja kuweebwa Matayo 7 olunyi olw'7 mukama wagamba tukonkone ojja kuba otugolera tusabe ojja kuba otuwa kankano nzize n'okusaba olwaleero aye mukama leero nzize n'okusaba kwange wagamba tukuwole ku bipande ngamu abakukwali mukama nange nina okwolesebwa olwaleero vaayo mpe emotoka vaayo ojja kweraga kati nanga kati woobimalira nga weebaka oloote nga nkuwadde ogoloke nga tolina yesu yeebazibwe nnyo omanyi gyobulafu ere tumala saala zaffe wano esaala zijja mubiro byazo ne tulinda ne ziddibwamu bwe kiba teziddiddwamu ne tuddayo ne tumujjukiza nga wayisewo akakaseera ne tulaba kyanaatuddamu naye si kujjanga mukama kaakati katonda ayinza okutunulira ng'omala amaanyi go ozannyira ku katonda bw'oba olowooza buli abamusaba alina okuwa mulimu n'asaba mukama njagala nsaba onnyambe ntemeko omutwe gwagundi bulungi n'ekyakyanukule mukama nsaba gundi oyo obukadde bwe 10 mbubbe singa ali ayanukula buli saala naabwe yandibaanukudde kuba baali bamusaba n'aloga ateeka eddogo lye mukubo n'agamba mukama katonda nyamba eddogo likwateyo yesu yeebazibwe nnyo amazima gali gatya abooluganda buli saala ekkirizibwa eri katonda era yakukkiriza setuganye wakola essaala mpitirivu nnyo Megoroza zonna zakkirizibwa Katonda era zaali zakukkiriza. Gaba tumalire wano mu Isaya tulabe.
Isaya esura eyabiri mu mukaaga n'olunyiriri olw'ekumi
n'omunaana.
Twali mu buto, twalumwa, twazaala mpewo, tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi. So n'abatuula mu nsi tebagudde.
Owulidde ekyaliwo nti tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi, so n'abo be twali tusabira baggweewo tebaagwa. Omanyi okwagala abasamize baggwe mu nsi ne basigala nga be b'amaanyi ne batuuka n'owamba ekkanisa. Ensala ezaakolebwa abalokole ku nsozi ne mu biwonvu ne mu makuŋŋaaniro ezo tezaali sala ezaali zikkirizibwa era tezaali zakukkiriza. Baamala biseera byabwe. Katebereezaamu ekkanisa yeeyongera bweyongezi kwonooneka. Beeyongedde kwambala nkunamyo, bannabbi b'obulimba ne beeyongera, amaanyi g'ekizikiza ne geeyongera, obukodo, obubbi, obukumpanya mu kkanisa, obutayamba, obutayagaliza, okwesalamu n'ebiringa ebyo ne byeyongera. Naye nga basiiba basaba, saala ki gye baali basaba? Ekkirizibwa eri Katonda oba nedda? Yakukkiriza yali yaki? Kubanga essaala ey'okukkiriza Bayibuli egamba ekola bingi. Ekola biki? Naye twagala twebuuze zino essaala ze tubadde tukolera ku nsozi, mu biwonvu, mu makuŋŋaaniro, mu bisaawe, zaali zikkirizibwa era nga zakukkiriza oba nedda? Abasajja bagenda ne bakola enkuŋŋaana, tugenda sabira ggwanga, ne balisabira nkya, sipiika n'akeera musabo ne yeebazamu. Katonda n'atamukuba nako nga twasabye. Sooka okebere bakabaka bannabbi abaasaba mu mirembe gyabwe nga basabira amawanga. Nabbi Erisa yagamba enkuba tejja ttonnya emyaka esatu n'ekituu teyatonnya. Ne kituuka ku gwe mmere ku nabbi Erisa na kaakati enkya ekkiro yakawunga ebadde ku 13,000 egenda kuba ku nusu 10,000 gwe gaana olabe tojja kulyako nayo bijja kubaawo. Abo bye baakugalanga okusaba basabira ggwanga bako bino bye muleekaanira ne mulowooza nti musaba. Bannanga kyovula wano bye tubadde tujja tusaba nga tulindako bwe tulaba Mukama bw'akola ne tusaba ne tulindako tulaba bw'akola. Bwe tulaba takola nga tubuuza Mukama ffe basobya oba twetaaga okwejjukiza. Si kufubutuka lwetuze erebasakantarawa yenderobotosotorobobobobo. Bayibuli eyogera mu Yakobo esuula eno ey'okutaano olunyiri lwa 13.
Yakobo esuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'ekumi n'essatu. Waliwo mumwe omuntu ali obubi asabenga, waliwo asanyuka ayimbenga eby'okutendereza Katonda.
Owulidde engeri y'okubalansinga? Waliwo ali obubi asabenga, waliwo asanyuka. Era kimugwanidde asanyuka. Waliwo ebiro eby'okusanyuka nga Mukama abawadde, wabaawo ebiro eby'okusaba nga mulaze obwetaavu n'okunnyonnyola. Naye ate temulinda kulaba nnaku, temulinda Katonda kusooka bakuba miggo mingi. Yesu yeebazibwe nnyo.
Yakobo esuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'ekumi n'ennya. Waliwo mumu omuntu alwadde ayite nga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe. Olunyiriri olw'ekumi n'ettaano n'okusaba kw'okukkiriza kuliokola omulwadde ne Mukama waffe alimuyimusa.
N'okusaba okusaba kw'okukkiriza. Yesu yeebazibwe nnyo. Okusaba kw'okukola ki? Kw'okukkiriza kunaalokola omulwadde oyo. Naye okukkiriza kuvaawa? Bayibuli bw'eba eyogera mu Baruumi, tusome mu Baruumi tulabe. Baruumi 10:17 lirwo kakasa nti essaala yo eri mu kukkiriza. kubanga agambye okusaba kw'okukkiriza kujja kulokola omuntu oyo okukkiriza kuba kuwuliranga ayi mukama nzikiriza omuwonya bwe kino bwe kibeera okakasa otya nti kati okusaba kuno kwakukkiriza then kati Baluumi 10:17 ekunnyonnyola naye gamba okusaba kw'okukkiriza kuli bwe kuti kwe kusaba okugenda okukkirizibwa ate nga kwakukkiriza
Abaluumi essuula ey'ekkumi n'olunyiri olw'ekkumi n'omusanvu kale okukkiriza kuba mu kuwulira n'okuwulira ku kigambo kya Katonda
yesu yeebazibwe nnyo okusaba okw'okukkiriza okwogeddwako mu Yakobo essuula ey'okutaano Baluumi 10:17 egamba nti okukkiriza okwo kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda njagala kusaba kusaba kwakukkiriza mbeerawo ne ŋŋamba kati mpulira nzikiriza emmotoka yiyeja bana kibeera bwe kityo yesu yeebazibwe nnyo naye ate nsobola okujjuza ebigambo eby'ensonga eby'ebyawandiikibwa kubanga agamba mu Yokaana 15:7 bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange nga biri mu mmwe musabe kye mwetaaga kinaabakolerwa kitegeeza okusaba kw'okukkiriza okukkiriza okwo kuva mu kuwulira n'okulya ekigambo kya Katonda kwe kugamba nti Yokaana 15:7 egambye bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange nga biri mu mmwe kitegeeza bwe nnaatuuka okusaba njagala kusaba essaala eri mu byawandiikibwa bye nzikiriza obulungi bye mbikuliddwa obulungi bye mmanyi obulungi mmanyi bulungi mukama yeyabyogera ateekeddwa okubikola yesu yeebazibwe nnyo kwe kusaba okwagamba okw'okukkiriza kukkirizibwa ate nga kwakukkiriza yesu yeebazibwe nnyo kubanga njagala okugenda okusaba nkwotinga Matayo 7:7 mukama watukkiriza mu maaso go okusaba era wayogera ng'ogamba nti mweyanjule mujja kugulirwao musabe mujja kuweebwa kati labako wootandika okusaba nga tonnaba kweyanjula nayenga sikukibagikwotinze naye nayo teriimu kumanya kubanga bwe ŋŋamba nti mukama wayogera mu Matayo 7:7 nti tweyanjule tujja kugulirwa tulyoke tusabe onaatuwa kyeyanjudde bwe mba neyanjula nkola nti mugamba nze omutume gwe watuma oba weyanjula oti yesu yeebazibwe awo mba njagala nkulukutewo nti mukama nga bwe wagamba timweyanjule mujja kuba muggulirwawo mukama nange nzize nsaba onzikirize ng'ezzadde lyo kubanga mukama waffe yesu bwe yali atuyigiriza Matayo 2:39 yagamba temubanga ne kitammwe omulala ku nsi kubanga kitammwe ali omwali mu ggulu mukama nange nzize ndi zzadde lyo ndi mukweyanjula gy'oli nange sirinawo kitaawe wange mulala ow'omwoyo gwange kubanga ggwe kitange wayogera mu Ezekyeri 18 nti emmeeme zonna zizo n'eriyonoonayo erifa naye mukama nange nzize ng'emmeeme eyo ayi mukama twalina bakitaffe ab'emibiri gyaffe Beebulaniya 12:9 abaatubonerezanga olw'okwegasa ennyo boboka naye ggwe tolisingawo nnyo kitaawe emyoyo gyaffe okutukola obulungi nange nzize ayi mukama ndi zzadde lyo wayogera mu Yeremiya 3:19 nti bwe muddanga muddenga gye ndi era mumpite nga taata so temuddanga mabega ayi taata omulungi ku bw'omwoyo w'omutukuvu mu Baluumi 8:14-16 oyo asiina muffe nti gwe kitaffe nange nsaba taata neeyanjula gy'oli nsaba onzikirize ng'omutume gwe watuma ku nsi kubanga wagamba tuli bakozi wamu naawe naye ŋŋenda okusabira ow'oluganda ono nsaba ogolola omukono gwo yesu yeebazibwe nnyo tobeere omanyi oyinza okuba oyogera ebintu bulijjo naye nga wekenyini nawe tobimanyi oyagala kubalukabo balusonsabire nze ng'omutume nkusabira gwe naye teweeyanjudde eri kitaawe ate gw'oleeta banaamukkiriza yesu yeebazibwe tebudde kugamba nti waliwo ebintu bye tuzze tukola oba essaala ezitumalira ebiseera ku nsi naye nga tusabye nnyingi ne tuzisaba nga si zaakukkiriza netulekaana olumu mukama yagamba naye bannange kati oba nkole ntya naye nga neetayiriridde nnyo naye mu bigambo bulinaku byasaamulimu bibiri ebituufu nkoze ntya kangategate omuleka asaba omwezi mulamba nsobole okugyamu sente nseemu ngikole kubanga buli lwojja osaba osabamu ebigambo bibiri ebituufu tebikola sentensi kuggwayo kaakati alina okukuleka omwezi mulamba oba wiiki osabesabe mulimu nasaba mu bigambo byonna nga temuli wadde ekyamakulu era olumu bwe yayambanga n'ayanukula kugattagattawo agattaafu ne sentensi yekyo kikyosaba nekimutwala obudde omwoyo omutukuvu n'abeeraawo yekenneenye byosaba n'obigattagatta alyoke akubeerera obunafu abigatte mukama abadde agamba
kino
emwezi mulamba yesu yebazibwe labako omwezi mulamba omwoyo omutukuvu akuŋŋaanyiza byobadde oyogera n'agamba taata omwezi mulamba abadde
asanaye
abadde agamba
kino
muwe emmere
yaleero
wali olabeka akaana nkoogera ebitakwatagana n'otwala emboozi ya ssaawa nnamba okugyamu sentensi etegeerekeka kati okubeerera obunafu omwoyo omutukuvu adde awona oba kagamba ki omanyi omwana wange mase bwe yali akula ena we yatandika okwagala onnyumyako onafu naye nga byanyumya bambi tebikwatagana kati nga atera otunyumiza busimanyi embwa yayingidde mu kikopo kakati ekikopo ekyo n'ekisindika kati nga tasobola kukugamba nti yataddemu omu n'ekisindika ng'alina ebintu nti byanyumya emboozi gye yalabyeyo mu kkubo mu banne naye nga tebivaayo n'anyumiza essaawa nnamba nemugatta ne mugyamu
sentensi
ye obedde ategeeza mwemulowooza lwaki essaala tuzisabanga nyingi naye nga tezikola katonda tawulira oba ffe tuwogera ebitategeerekeka wakiri owandisabye ebitalina kuweebwa yandize naakugamba munnange osabye naye ebiro byakyo tebinnatuuka naye tatawaanirako dawadde n'okukunyega kubanga tannategeera biki byogezaako okugamba ne bw'aba abitegedde ayagala ggwe otuuke obisaba paka lw'onaabinnyonnyola n'obikakasa naye kati awo kijja kutwalira obudde kubanga okusaba kwo si kwakukkiriza singa kubadde mu kukkiriza okuba mu kulya ekigambo kya katonda ng'ebigambo bya kristo biri mu ggwe naye niwandisabidde eddala mu magezi ga katonda kubanga osabira mu magezi agali mu kigambo
kye
osabira ddala mu magezi ga katonda aba alina okukuwa yesu yebazibwe naye gwolowooza lwaki tusaba essaala nnyingi mu nsi naye nga tezirina kye zikola nga tezirokola tulina abeegayirizi oba bameka mbu batudde mu ofiisi y'obwegayirizi baali eyo bakaaba mukama naye obula kubagoba bonna kubanga gye bakomye okwegayira olw'ekkanisa gyekomye okwonooneka neweebuuza owa bakola ki mu ofiisi y'obwegayirizi kyovula wanu tukyaludde okubateekawo tugenda ogende mu ofiisi otandika otuvulungirayo tukwesize nga odda mu kusaba bisaala bitaliiyo yesu yebazibwe oyagala kutukonya atuddeyo mu yakobo
Yakobo esuula ey'okutaano n'olulimi olw'15
James 5:15
n'okusaba okw'okukkiriza kuliyokola obulwadde ne mukama waffe alimuyimusa era obanga yakola ebibi birimuggibwako olulimi olw'16 kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekkanamwekka musabireganenga mulyoke muwone
yesu yebazibwe nnyo okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako naye omutuukirivu tasobola kubeerawo awatali kukkiriza bayibuli egamba nti omutuukirivu wa mukama anaabanga mulamu lwa kukkiriza naye okukkiriza kuva mu kuwulira n'okulira ekigambo kya Katonda. Era agamba nti essaala ey'omuntu w'asaba bw'atyo ng'amaze kuwulira kigambo kya Katonda mwakulukutira okusaba, okutegeeza, okusaba kw'okwenenya, okw'okwebaza n'okw'okuweebwa. Yesu yeebazibwe nnyo. Essaala eyo ekola, ebeerawo mu kukola kwayo, ekola bingi. Oyinza n'osaba essaala ya lunaku lumu n'ekola emyaka kumpi 15 miramba ng'ekola. Omusajja Keezeekiya yasaba essaala yakaseera katono nnyo, n'emukolera emyaka 15, ne bamwongera 15 ng'ekyakola yemukuuma. Yakyukira bukyukizi kisenge bw'ati. N'agamba Mukama, emirimu gye nkoze ogirabye, nsaba onnyongere ku kadde. Ya lunaku olunaku tweriwaggwayo, naye kubanga alina ebyobutuukirivu bye yali akoze, bamwongera emyaka. Naye essaala Yesu yeebazibwe. Awo ewali okukkiriza kw'abannabbi, kubanga bannabbi yakugamba ng'ekigambo n'abatume gwerokka otambula ogenda n'ositukirawo. Naye olwaleero olinya obulana omuteekako emikono omugusooka n'olanga tebikola, erawo ogwokubi obula kulinnyako. Mulimu kati n'abalinnyako era nabo gye bali. Naye ng'akanika ssaala ate abamu baagenda ne bakirowooza oba nti oba gye banaakoma okwogera ebigambo ebingi Katonda agenda kubawulira. Naga nze sijja kubawulira lwa bigambo byammwe bingi, mumpe ebigambo eby'ensonga tulabe. Yesu yeebazibwe. Essaala ey'omutuukirivu eyinza bingi mu kukola kwayo. Tekola bukozi kintu kimu, kankube ne bw'oba osabidde ekintu kimu ku muntu, yo enoonyereza n'ebyotasabidde. Kubanga essaala kigambo kya Katonda ekikozi era ekirina amaanyi mangi mu kyo, ge tuyita amaanyi agali mu kigambo. Bamalayika abatuukiriza ekigambo kya Katonda bwe baba nga bazze kukujjanjaba musujja nga naye mulimu ne kolera, bamulekamu. Kisoboka okumulekamu? Nsabidde musujja era ekigambo kya Katonda ekitumiddwa okuwonyeza, okuwonya kiriko bamalayika bakituukiriza. Bajja kuwonya musujja gwokka ng'olwedde basiŋŋaanye. Olimu neki? Byonna balina obikolako bigwe, olyoke obeere mulamu. Kuba mu kusaba kwange nasabye Mukama omuggyeko omusujja abeere mulamu n'obulamu obujjudde. Kati lwaki babalika nga tebujjudde eno nga bukyabulamu? Kaakati ebiro bingi tusaba naye nga si kwe kusaba okukkirizibwa era nga si kwakukkiriza. Yesu yeebazibwe. Katumalireo mu Yakobo tulabe.
N'asaba nnyo enkuba ereme okutonnya. Enkuba n'etatonnya ku nsi emyaka 3 n'emyezi
6. Yesu yeebazibwe. Eriya yali muntu eyayita mu bye tuyitamu naffe, naye yasaba nnyo. Yasaba nnyo kumala ssaawa mmeka? Okusaba ennyo kitegeeza ki? Oba Luganda lwe lututabula butabuzi? Oluzungu lugamba lutya? Wanje kwegamba si kusaba nnyo ng'essaawa ennyingi, wabula okusaba okuva mu mutima munda nga kunywezebwa n'ekigambo kya Katonda. Naye omanyi bwe tufuna olulimi Oluganda olumu kasa Luganda nti n'asaba nnyo, kati ffe mu nsi tumanyi nnyo nga okusaba essaawa ennyingi. Andi ekigambo nnyo nakyo ki? Kubanga oba yasaba essaala ey'omugundu nga nga nywevu, tuleme okukozesa ndowooza nti yasaba nnyo. Yasaba essaala ey'omugundu kwegamba, umanye abavunura Bible abatusoka nabebi gayi mwe byo mu luzungu byabali mu kuza mu Luganda kati Yesu yebazibwe nyo katumaliyo mu Yakobo
Yakobo esule yo kutano no lunyiri ole 10 no musa
5 verse 17
Yakobo esule yo kutano no lunyiri ya 10 na musa
5 verse 17
Elia yali muntu eyakwatibwa byonna ngafu Nasaba okusaba okw'omukungu enkuba n'etatonya ku nsi emyaka esatu n'emyezi mukaaga olwe 18 nasaba nate eggulu ne litonyesa enkuba ensi n'emeza ebibala ebibala byayo olwe 19 baganda bange omuntu yenna mumwe bw'akyamanga okugwa mu mazima omuntu n'amala amukyusa olwali ategeerenga ng'akyusa alina ebibi mu bukyamu obw'ekkubo ategeerenga ng'akyusa alina ebibi mu bukyamu obw'ekkubo lye aliokola obulamu mu kufa era alibika ku bibi bingi
Yesu yeebazibwe nnyo omanyi kankuwulire Eriya nabbi Elijja ono Yesu yeebazibwe nnyo ye yali yanyweza okukkiriza okuva mu kwoya n'okwa ekigambo kya Katonda era mwe yasabiranga yasaba era yalinga ayogera waliwo okusaba okumukuda agenda kwogera nnyo bingi omanyi abantu baakizuula munno buli lusaba olina okubeera awo ng'onyeenya omutwe rashikata mukama kaakali oyinza osiŋŋaana omunagamba genda mukama akukolere akuwonye n'agamba naye mutume nga tokize genda mukama akukolere olwaliro bulinye kakati ekyo kyoki kali gwe Eriya yayogera esaala y'enkuba obutatonya yagamba ati yagamba mu maaso g'oli nkugambye nga bwe nyimira mu maaso ga mukama era ng'ekigambo kyange bwe kiri enkuba tegenda kutonya okumala emyaka esatu n'ekitundu swi yaddawona enkuba tegenda tonya okumala emyaka naye yali saala se bwe yayogerawo njogere bwe yatuuka okudda okusaba etonye ate okutonya kw'enkuba kwalina okumeza emiddo mu nsi ebintu bingi ebikolebwa naye yagenda yasaba mirundi esatu ate mu ssaawa zeezimu yasabanga n'agamba Erisa tunulayo olabe kiki ekiriyo walinga ku nnyanja sina kyendaba oyo mukama tusaba enkuba yaffe era otume malayikawo ow'amazzi aluŋŋamye ebire bijje wano bitonyese enkuba kubanga yali amanyi malayika w'amazzi alina okuyimusa okuva ku nnyanja bamuyita ki oyo olufu luyimuke okuva ku nnyanja lugende lukola ebire mu bwengula kyovula yali nga atunulira eri ku sayidi y'ennyanja ogw'okubiri n'amugamba ndabayo kalinga omukono gw'omuntu naye lwaki kalinga omukono gw'omuntu gwali mukono gwa malayika ono atambuza ebire bwati Yesu yeebazibwe nnyo n'asaba ogw'okusatu enkuba n'etonnya naye bagirimuka okuva ku lusozi waggulu e naye olwaliro mulokole n'odda ku ssaala n'okola kati essaala ate mwagala nnyo saba nnyo genda mu maaso n'osaba mwagala okubapikaapika ne muleekaana awo osiŋŋana mulokola ali eraseka mukama yaya naye mulina n'emitwe gita kubanga olaba tegiwunga naye simanyi mulokola ebintu ebimu ebyessabo engeri gye wabireeta kubanga mu ssabo bwe yalinnyibwako abeera ate bwe mwamalanga ne mubeera confused nnyo ne mukwata obusaasi lambata satarabaya ye katonda vayo jangu weerage karona n'agamba nze siri wa buvuyo onyeenya nsaasa oba osaba omulala abeera ku ŋŋoma yesuramasa bubudubudu sonyiwaraba budubudubububu genda okikoleko kitaawo oba nnyoko mu mubiri okwate ŋŋoma yo ogende wali omusabe sukulu fiizi taatale njagala bodobobobobo naye banetuddemu amagezi bayibuli esembye mu yakobo ng'egamba nti akyusa omubi okuva mu makubo g'amabi mubibi abika ku bibi bingi era alokola omuntu njagala mukama abalokole mu gasaala ge mwasaba ng'agatasaana abawe esaala empya mu bulamu bwammwe esaala ezinayanukulwanga amangu tulyoka twefunira abasabi mu nsi nga mwebali tubamanyi nti oyo bw'ayimirira n'asaba mulinde mulabe naye tulyoke tubeere n'abantu omuyeye gw'abasabi abatategeerekeka nagagezaako kitaawo ofune eŋŋoma yo ogende omusabe sukulu fiizi nga bw'okuba oba ofune ensaasi omusabe nga bw'onyeenya ensaasi yo simanyi oba ani naye sitaani yeyaloga ekkanisa naazontowaza emitwe ne tuba nga tukola ebintu nga tebiri mu oda omanyi ayina wayogerera bwe tumuwa ebitone ebitali bituufu naye agenda obiwe kitaawo oba omukulembezeewo ku kyalo gezesaako ku abo okusooka omanyi by'oba okola mu bwakabaka bwa katonda ebimugenda osooka obigese ku bakulembeze bewammwe olyokodde obikole nga katonda bw'otyo yesu yeebazibwe nnyo naye mu byonna abalala tulowooza gye tukomafu kumula ebigambo katonda lwagenda otuwulira abalala bwe tulowooza nti bwegenda kwogera olwalero sivawo essaawa musanvu mu butuufu n'otuuka n'ebigambo ne bikuggwako notandika sibaganye tugenda saba era tusobola otwala n'essaawa nga tusaba naye twagala ebigambo nga bya nsonga era nga bwe tusaba essaala ku nsi kuno eteekeddwa okukolawo amakulu bwe batagakoze tumanye nga tetusabye tubiveeko tugende twetereeza eri mukama yesu yeebazibwe nnyo mu matayo essuula ey'omukaaga okuviira ddala ku nnyiriri luno olw'omusanvu ayogera bw'ati owulidde ekibeerawo nti nammwe bwe musabanga temuddingananga mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola abalowooza nti banaawulibwanga olw'ebigambo byabwe ebingi kakati okusooka n'osiŋŋana ow'ennimi ye nga mu kuddingana nga bwe yerimba mbu omwoyo yazimuwadde limatadasa 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 ndeboyo limatasadabandeboyo n'omugambo wange omwoyo wabakuwadde ebigambo ebyo byonna byonna bitegeeza sentensi kumi nga bw'obiddamu n'osiŋŋana gy'oli asaba mu lulimi kale lwategeera naye ng'olw'okuba nebyokusaba talina we musiŋŋana ali mu kigambo kimu kyekyo otusaasire otusonyiwe nga bwanyuga tusaasire tusonyiwe tusaasire tusonyiwe tusaasire tusonyiwe ebyabajajjaffe ebyabajajjaffe omu yeerabira nti n'ekyasoose yakimaze dda olw'essaawa ennyingi z'amaze yeerabira nti oba nebiri byawedde okusabira kakati yeekanga ate gye yatandikidde gyali nagawa naye essaala eno muka ye kati katonda agikola atya naye omulungamya omwoyo omutukuvu yoobeera ye abeera yazze dda ebbali naye etuulira essaala yannemye eyo naye kandaba abaana bano nga baleekaana kubanga baasigadde ku mulimu gwa kutuleekaanira nadde bali yesaalayo n'agivaamu kamuleka asabe n'okuwulira tayagala kuwulira mugamba lekeraawo tawulira mbuye yasazeewo agenda asabira essaawa musanvu simanyi oba gwe weeruŋŋamya oba mwoyo omutukuvu mpulira ekiruyi ky'okusaba ayaya mpulira gali mu kyemba ŋŋenda mu saala ya lutalo amaki ge wawulidde agali mu kyemba abamu mwasookanga kunywa kyayi ne mutuuyana bwe mwama tutuuyana ne muwulira gali mu kyemba abalayi mwava nga mukutendereza olw'ebbugumu ly'okutendereza nga muwulira gali mu kyemba tuyingireko musaala y'olutalo nga mulyoka abamu mujjawo n'emmundu mbunne eziri mu kukkiriza setaani kwata paul abamu munaye baatuukira ddala n'okukola obukodyo era nga bamanyi n'okugwa dayivu ne beefuulawo ng'ekikomando nga balumba sitaani mu kusaba kwe ga watuuka n'okyankanina ddala omutwe ogwo sitaani n'agwa eri n'aseka laba omwana wa katonda oba akola biki baddaayo jjukka nga ye yamala okukusiriwaza otutuuka ku kigambo ekyo omanyi sitaani anyumirwa nnyo nga tukola ebitasaana era nga tuweebuuka mu maaso ga katonda omanyi yamanya nti tasobola suula musa mu maaso ga mukama naye n'atanula okumuweebuulanga musa gwe baagambye nti kubako omuggo ogumu amazzi gajje ng'akubako emigga ebiri kakati ova mu kuluŋŋamizi bw'omwoyo osaba ng'oyogera gwe buli ky'oyagala towuliramu nadde n'ekyandikibwa tomanyi oba kyawani oba tekiriiyo mukama nze nkusaba olwaleero omanyi okusaba kasaba kizuula nti kulabika okuba kutegeeza bye weetaaga gy'oli katonda tabimanyi katonda amanyi bye weetaaga naye yalina ne saala gy'alindiridde okuva mu ggwe si buli gy'ogenda okusaba
Matayo essuula ey'omukaaga n'oluyimi olw'omunaana kale temufaanana nga bo kubanga kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnaba
kumusaba yesu yeebazibwe nnyo kaakati ogw'okuddiŋŋana ebigambo ekijja okukuyambako obutabiddiŋŋana kuba na sikulipitya mu ggwe ebyawandiika bibeera mu ggwe oba obisabiramu nga ekyolesa kiba kiwedde okugjako mpozi nga bakyongeddeko akatundu kamu ng'ogenda ku kizo kyongerako akatundu akalala kubanga bw'obeera n'ebyandikwa mu ggwe tukizibu n'okuddiŋŋana essaala okuddiŋŋana ebigambo kyovuddeko oba ogenda sikulipitya endala eba ego egenda kitegeeza egenda kuleeta kintu kirala naye buli lwosanga tolina byawandiikibwa ekivaamu oddamu byewabaddemu ate oba toluŋŋamizibwa na mwoyo mutukuvu kubanga mu Yokaana 6:3 agamba ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo bwe bulamu omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya mu kusaba atandikira mu byawandiikibwa so togamba munze mpulira omwoyo kati annuŋŋamya omanyi twabeeranga n'abo abalowooza obatukulembera mu kusaba omanyi we baagambanga mpulira kati tuyingire mu ssaala y'olutalo yakiwulira atuwa ebyandikuwa nga 5 ebimuleetedde okuwulira ekyo kati nga saawa zino alaba tewali masanyalaze n'agamu tukube emizimu gya bumeme emizimu gya bumeme gino egitubaza nga tuli mu saaviisi nengijjako amasanyalaze kumbe si mizimu mbera yeyo yeriwo kakato anga tulese gundi tujikumie ekoze okalinga mezimu jarumbye service rara tasa owange buli kintu kiri kabiro na ebisera ebiro byokuba kamasanyalaze nobutabako naye munokole gwe buli kimu wakira babulala notuka nokunafuwa muntegeera awetagisa okusaba newerabira okusabirawo awatetagisa uwona osabirawo Bible yogera mbalo yokane soka esule yokutano ndi omuntu bwasabanga akirizenga nga awereddwa karisomoro 14 okatuvireda ku 13 okutegeera obulungi
Olidde
bulungi obugumu tubujja wa Ndi era buno bwe bugumu bwe tulina bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala akituwa ani ayinza okumanya Katonda bw'ayagala okuggyako ng'alina omwoyo wa Katonda kubanga bakolisa ekisooka essula ey'okubiri n'olwomwenda paka olw'ekkumi n'olumu ani amanyi ebya Katonda okuggyako omwoyo wa Katonda ali mu ye awo wetukkiriza Abaruumi 8 26 27 nti omwoyo omutukuvu atubeera obunafu bwaffe kubanga asabirawo abatukuvu mwa Katonda bw'ayagala naye atandika ate okulaga Katonda bw'ayagala Yokaana 6:3 ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo gwe bulamu kitegeeza omutukuvu atandikira mu byawandiikibwa okutulungamya okwagala kwa Katonda era nanyonyola mu Yokaana 15:7 n'agambe mubeera mu nze n'ebigambo byange biri mu mmwe musabe kyonna kye mwetaaga kinaabakolerwa lwaki twerabidde byanu ku abooluganda gwe n'otuuka okugenda okusaba naye nga n'ebyandikwa tomanyi oba ogenda kukola otya wabula mbu oli musabi tulina ennaku zino bannantameggwa badde ne baleekaana buleekaanyi naye nga ne Goliyasi tebasobola mumusuula adde ekigwo kati kano kasajja katuka Dawudi kajja n'okukkiriza kakwata ejjinja ye Kristo kati mpula Goliyasi wansi ekizibu kiriwo abooluganda bangi kubaayita abasabi naddala mu ggwanga lino omanyi mu Afirika Uganda yavaayo bagamba nsabi nnyo naye n'abagiwa akalulu abagironda bo tebagironda kubanga ekituufu kyekyo naye kubanga baleekaana nnyo essaawa nnyingi ekituufu tusobola okusaba olw'okuyitibwa okutuliko naye si mu kusaba okw'okuleekaana obuleekaanyi mu bigambo ebitalina makulu twagala okutendekebwa Katonda nga tusinziira mu mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde atuwa ebintu nga birina okubeera ebiseera bingi muzze mutambula nange naye temundaba nnyo musaala mpitirivu si kyekyo ani atera okunanga ndi awo buli kiseera lwe tuleeta essaala ebezze eba erina okukola abasinga mumanyi bwe tubaddewo wano byonna tubaddewo lwakumanya Katonda na kusaba saala za nsonga era n'ebisigadde bwe bigenda okubaawo tetuli baleekaanyi leekaanyi nnyo wano mu kitundu kino naye lwe tuyimusa okusaba kuteekwa okukola kuba nayigirizibwa Katonda ne mmanya bannabbi baakikola batya n'abatume baakikola batya okubanga bagabuga situkatambula ogende naye gwe n'oddaku ogenda tambula olwalero golokoka mumukwate ku bigere mumuyimuse oli ani yamuyimusa Today only. Yari kumuliango ba mutume pita gwe basingana. Ani yamukwati ila kombo. Na hivyo nako ikutuya na kwa ulilo kunji. Kwa mwe sara sin teji mmitendira ya kukatira gatirira nyo. Ni yeri smart. Zabu ni feza. Sirina. Chenina chenguwa. Guruko katambula. Kena. Bamu kwa atako.
If they touch him. Raise up.
Gezako.
Try to move like that. Let him do that.
Nze sigenda kukiriza katembo oyo baka nganywezo okukiriza ne sale yo kukiriza era kirizi bwa katonda gwe tugenda tudda ku mizimu mnaje akusiba kwada kwada nzibyo sigenda bisabona nino kukiriza osabe sale kirizi bwa katonda atenga ya kukiriza ndabe kuba malaika be masekati ga abatu kirize kigambo omuzimu kubenga kugodokoka ogamba badoni kwato ayokasi murenga
struggle to move they can't leave that place
nenga tali ya mukute ebimu kwa hiyo mbira biwani
tovawo
abadoni sibenge gere kwatirawo mukateba abada tamenya na katebe kafu nywereza dala abira mukatebe na naye kugambi esale takirizibwe echa ewonya abonya jukira teba ya kukiriza katumale oru nyi uno tulabe
ebaiwa ya kwenye shoka sura ya kutano sura ya 14
first John 5 verse 14
era kuno bwe bukunu bwe tulina erije ekyo kisaba ekintu nga bwayagala atuwulira oliyo 15 era batumanya nga atuwulira buli kye tusaba tumanyi nga tulina ebyo bye tumusabye
Yesu yeebazibwe nnyo
akugambye
ask all of you
nti bwe tubanga tumanyi gwe tusaba atuwulira
era
bwe tumaliriza tumanyi
nga
tulina ebyo byonna
All those.
Yes, you have a
praise Jesus much.
Let
them repeat that we hear.
Ebaluwa ya Yokane Chisoka, esule yokutano. Nolu njiriri ole kuminetano.
1 John 5 verse 15.
Erawe tu manyanga atuulira. Erawe tu manyanga atuulira uli chetusawa. Tumanyinga tulinevyo, yetumu sabye. Uli nyo ole kumino mukaga. Omuntu yenna bw'alaba nga muganda we ng'akola ekibi
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So bwe tuba nga tumanyi nti atuwulira.
If we know he hears us.
Ne guarantee nga tugifunye.
And we have gotten the guarantee.
Nti waliwo esaala ekkirizibwa.
That is a prayer acceptable. Era
nga yakukkiriza.
And so faith.
Ne esaala etakkirizibwa eri
Katonda. The prayer not accepted before God.
Era nga si yakukkiriza.
It's not of faith.
Wabula ng'omuntu ali awo ayogera aliwa buli kyasanze.
Speaking pouring whatever they find.
Kati bwe tumala okukizuula.
After we discover.
Nti tuli mukusaba esaala ekkirizibwa.
Pray a prayer acceptable.
Era nga yakukkiriza.
And it's of faith.
Tumanya na bumanya bye tusaba byonna nti tubirina.
We know whatever we pray we have it.
Era twebaza bwebaza.
And we just thank.
Ne tugamba Mukama.
And we say Lord.
Kubanga tusabye bwe
tuti. Because we prayed like that.
Era omaze n'okutuwa.
You've given us.
Era twebaza.
And we thank.
Nga tukudize ekitiibwa ne
tena. Give glory and honor.
Wawulira okusaba kwaffe.
You hear our prayer.
Naye bw'oba oyagala okakasa nga tewakkiriza nti bikuweereddwa.
Want to prove it, we did believe you are giving.
Abantu bayinza oteeka okusaba kwa wiiki.
People can prepare a prayer of week.
Nga basaba baddamu
bye basaba. And they pray repeating what they are praying.
N'obabuuza abantu.
Ask them friends.
Mwe mukkiriza oba nedda.
You believe or not.
Olwaleero nja tusabire kino bwe kiggwa
nja
tukwate kirala.
Tomorrow we handle another.
Bwe twalowooza tunawulira olw'ebigambo byaffe
ebingi.
Naye nga ye Katonda yali alina essaala
gy'alindiridde.
Essaala ekkirizibwa. Essaala ey'okukkiriza. Ayina w'agambira mu Yakobo. Nti era bw'ogeza n'ofunamu
okubuusabuusa.
Mu kigambo ekyo ky'okkiriza.
Kubanga
osaba
n'okukkiriza.
Si weewaawo. N'okukkiriza okuba mukulu ekigambo kya
Katonda.
Agambye obuyinza bw'obwa
Katonda.
Nga mupita ekyokubiri essuula esooka
n'ekyokusatu.
Obuyinza bw'obwa Katonda.
Bwamala
dda okutuwa bye twetaaga.
Mu
bulamu buno.
Ne
mu kumuweereza. N'osabira.
And you pray in that authority.
I didn't know
and you reached and you said, Lord, if your authority gave us, where are they?
Uraba tika nawe.
See you.
Ukiriza woko temie.
How you've cut your faith.
Karisome yoko mi Yakobo
tuulire. Let's read in the James we hear.
Yakobo esule soka nolunyiri olwokutaano.
James chapter 1 verses 5.
Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takaayuuka era galimuweebwa. Olunyo olw'omukaaga. Naye asabenga mu kukkiriza.
Bw'oba osaba,
if you pray,
sabira mu kukkiriza.
Pray in faith.
Okukkiriza
faith.
Si kufumiitiriza nga bikuweereddwa.
The faith that I have given you.
Okukkiriza ekigambo kya Katonda kigambye nkikuwadde.
The word of God is said.
Oba tukuwa.
Or we give you.
Olindire.
Or you await to be give you later.
Tumtuka wakati n'ogamba.
Don't reach midis and say.
Come on, have you had the way
of your getting
the knuckle? You have
spoken this for many days.
Don't
just come to pass.
There
you began a prayer
and
so faith. And you lacked in the midst there.
No, you could.
And you break it. And you break it, they
break the faith.
Let's read we here.
Yakobe Sule Soka, no nyiri oro mukaga.
James 1 verse 6.
Naye asabenga mu kukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa
nti olina okuba ng'osaba mu kukkiriza bw'omanyi nti kuvudde mu kuwulira ekigambo kya
Katonda
era oleme kubuusabuusa ekigambo kya Katonda
n'akatini
kubanga okisomye ate yawandiisa ekigambo kimwesigwa.
Who read is what is faithful.
It is
the heaven and earth will pass away. But none of what he wrote will pass away.
Yes,
what will never pass away till all have been accomplished. They have all been accomplished. But who can stand in them? And they accept them that they can walk.
Then
you've written the ark.
Now
you hear Philip. Azotels. It is my God.
How did
that happen? Leave me even. Azotels? I live here. I move to America like that. Easily. When someone reads this, they say, it ended on the Acts of Apostles. We are not in the Acts of Apostles.
Himself, the scripture spoken, transport Azotels, but that will never happen on us perhaps. Yes, Jesus.
Praise Jesus.
Yes. If
someone hears of the famine,
we
put a video and they say,
I see
people go around the world and I see him, he sees me. Let's retain our dreams. We know of the dream. Read the word as if you believe it. And after you beat it.
And
you break it, you doubt it.
And
you think you're still in the prayer of faith.
And
that which is accepted.
That
which can be make you be availed with much.
Yakobo esule soka nolunyiriri olw'omukaaga.
James chapter 1 verse 6.
Kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjenge ery'ennyanja eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa. Olunyo olw'omusanvu. Kubanga omuntu oyo talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna eri Mukama waffe.
Nti omuntu afaanagana
bw'ati
tasuubira nti agenda ofuna ekintu kyonna okuva eri Mukama
waffe.
Abooluganda, njagala Mukama atuyambe ku bw'omwoyo
omutukuvu.
Tutanule omwezi guli ogujja era nga tweyiningibwa ennaku entono ezisigaddeyo okutuuka ku gwo okusaba essaala ekkirizibwa eri Katonda era nga yakukkiriza. Ennaku zino tuli ku
TV
tunuulidde TV nga
bw'enajja
era twakola
essaala. And we made prayer.
Yo n'esigala ng'egenda mu maaso
naye
ate mu mmwe bangi abaagala okukisazaamu.
Many people want to cancel it.
Yet,
that I cancel it.
But
you ask, how much money so far do we have?
I heard that they brought a deal. But deals, they are really serious. They can disappoint us. Are you the one who brought it?
They
care, brethren. They have land. The land of Clock Tower is ours. That we have a portion of ours. That even brought the other land.
Billion.
It was for 500,000. I would have believed. I will remain standing.
And
you will see things happen. Elijah was the one man. He stood for the nation. If you doubt it, I will never doubt. Bible speaks somewhere. If you reject Christ, he cannot reject himself. That is what he is.
Now,
if you reject this issue,
those are written me
powerful
order.
Out, I will remain in them. Praise Jesus much. I will not doubt till it's still the apple remaining. Praise Jesus much. It's still the mouth of apple. And the television is meant. As it wind up at the end, you be there. If you say what it's up to you, I prayed a prayer and it's so faith. I don't know you prayed a prayer, perhaps not accepted. Maybe not a prayer and faith.
Yes,
praise Jesus much.
The prayer
I prayed was of faith and so faith. And I am waiting for.
Bible
says in James, in Job, as we wind up,
Job
23.
We're not going to
change that we go on mountains, pray for those issues. We want to pray where 2-3 gather from, for the Lord Jesus.
He'll
be there and he will hear us. Let's read Job 23 from verse 1.
Yobu esule ya vili mwesato, noru nyiri olisoka.
Job 23 from verses 1.
Awo yobu nadamu na ayogere anti, olinyoroko vili. Nereiro kwe murugunya kwa angi kujemu. Okubi kwa angi, kusi ngo kusinda kwa angi obuzito. Olinyoroko sato. Singa mmanyi, jenyezo kumura vila. Singa nyezo kutuka na awali entebe ye. Olinyoroko na. Nandiri na njiza ensonga yange mumasoke. Nenjiju zaka mwaka ange ensonga.
Yes, you have a zwe.
Praise Jesus much.
Omanyi yobu yagena nasoka na emurugunya.
No, Job first went to grumble among himself.
Nga mchifocho huku kiliza biagamba.
Instead of believing what he spoke to God.
Matuka watu nabanga.
Reached a point and it seemed as
if. Satani guwa sindi kilizo kuwe
huka. Satan pushes him to appear lacking.
Masoga katu.
Before the Lord.
Atika mkule bivowe buka masoga katu.
Anytime you appear lacking before the Lord.
Natani kukuja mwesiko.
God begins to put trust from you.
No question,
he even to trust before him.
Yes, he was
praise Jesus. But
the
reason what God did,
the
more God complained, God moved on to put heaven
in his hand.
Left Satan to torment him more.
He
reached to realize it. Even today my complaint is rebellious. Let's repeat, we read as we hear.
Yobu esule ya vili mwesatu, noru nyiri olisoka.
Job 23, verses 1.
Awo Yobu nadamu na ayogere anti, olinyo loko vili, nere loko emurugu nyaku wange kujemu, okubi wako wange, kusi ngo kusinda kwa ngo guzito.
Have
you heard what happened? He complained. He discovered it.
He said, Lord,
when you pray him, help you.
Things
of complaining, don't do them.
You
know, Job discovered it. That where it ended,
God is
able to answer him. The problem, it took long.
Lived
in the first chapters.
He'd
complain a single. He even told the wife, I reject God
died.
Spoken like one of the foolish women. When he reached ahead,
he did broke
face by the problem which came. Complaining. God said, I was going to give you.
Job
would have healed him long time. See how goes on with Job 40.
They are
speaking, struggling with God.
For
rich to come to him,
don't
first pray for yourself and align yourself.
And
then pray for your brethren. After that, I will answer you. For he had gotten messed up.
So
he held faith to God. But as if the things which have failed. He complains. Right from the chapter
3.
God would have healed him long time. The problem he has been complaining. He's not minding to filter his words. The priest never filtered his words. God, I'm tired of scratching myself. I've
cursed
the day you created me, Lord. Did I tell you cursed that day?
I
don't say Job believed. He was meant to believe.
The
problem which came is complaint. In the midst of the way of believing, came in the way of complaining. Not doubting, but complaining. For it departed from us. It did not doubt God, yet he complained.
He
spoke evil on them. The day of his birth, we are meant to profit in it ourselves. It wasn't born on the world.
It's past
we read of him, know what he passed through. Now, why did he cast the day?
Yes,
praise Jesus
much.
He would have just thanked.
Reach
to know that the complaint I made.
Reached
the time got mad.
And
when he prayed, doesn't want to be in one place.
Tagas
draws, drags himself.
God,
maybe you see me in the slope of the site I will go. Let us read we here. Job 23 verses 3.
Singa manyi genyezo kumulabira. Singa nyezo kutuka na wali entebe ye. Olinyo lwokuna. Nandiriranyiza ensonga yange mu maaso ge. Nanyijuza akamwa kange ensonga.
Nagane. Nandi so sene ensoka manya.
I would have known the place where he is seen. The throne where he is.
Singa machi bikoli.
If I'm revealed of that.
Nensoka nzijuze bigambe bi ensonga.
Then I'll few meaningful words.
Don't
speak out whatever you find.
Pray
what I don't understand.
Pray.
I would have thought.
Though
I go prove your
confession.
But how does it move?
Wemange na msala
yokuwa and which scripture
yeye nino kutambulira
those are meant to move by
ngenda msala yokuwenenye
prayer of repentance
ngenda kutambulira mbia wangu
wachi moving which scripture
ile yokuwenenye ebereta
repentance prayer
ebera mba ya lutaro tibwe ndu kama ayimo kama
olwa
lero tusisemo naso
kwa
ote kwa Kristo ni kuna wagamba
kwa
tukiriza sabina moto sasa olwa lero zini sabo shani siva wani
You know, forgive me.
Is that
the prayer of warfare, but you brought it elsewhere?
You've
taken it
Job
discovered later.
Power
comes from me. But it comes from faith. What you learn, did you believe it?
People enjoy words
and they feel as a sweet song, which is new. Which is new on heat. And when you come here, you say, my God. The other words. It's a song which is on heat. Because I want to shift that word. It's not easy. How you understand it? To touch where? Things were of this foolish
ones.
They are in immorality. That they have where they touch. But I've even left that. The song which is on heat. Those funny words enter in us in this world. We do use them as if they are right. Understanding of this generation, they say they understand them like that. If I say the song on heat, don't understand till you say the song which touched there. Where did he touch? Let's leave that there. But brethren, let me to be these words. You hear them and you enjoy them well. Yet you cannot move by them. You
keep
them on your heart to help them.
Now
you want to go to complain to the Lord. Let's read we here.
Yobu esule ya bili mwesatu nolu nyiriri olwokutano.
Job 23 verses 5.
Nandi manye ebigambo byandi nzizemu.
Nti bwana nandi badenga ina ebigambo byo songa.
If he had meaningful words. Scriptures he has in him.
Ye yandi bade nubu asaba na alinda.
When he prayed away.
Alabe kichagendo
kumutano. To see what used to be answered.
Naye munokole sina mwetegefu kulinda.
Again, he's not ready to wait.
Okulaba mukama byadda.
To see what God answers.
Ekya mwongerako kyekimu.
I still
ask. Mukama kyerika kyote wangu.
Don't make me say it in hearing.
Kwa miyo mukadde kiba.
I've come back the same time.
Njagala kutegeza.
I want to tell you my God.
Era sala.
And I pray.
Ojalu kurorwane.
Answer me today.
Siva wani.
I don't live here.
Nenjanga koma.
Even tomorrow.
Mera siva wani. Chokama na vao.
Yet after they leave the place. After they leave this place where it's not working for them, when they come in the prayer, they say, I don't live when you don't done it.
Yes, you will.
Praise Jesus. Who prayed those prayers? Let's see your hands. You know, sometimes you fear to raise your hands. But among you, none, never, all of you prayed those prayers. Even if you don't raise.
Though
you don't raise your hand,
the
prayer not accepted, most of us have prayed them before here. And those which had no faith, even some who had faith, and they doubted. Even others, they complained.
Yobu esura ya 23 n'olunyiriri olw'omukaaga.
Job 23 verse 6.
Yobu esura ya 23 olunyiriri olw'okutaano.
Job 23 verse 5.
Nandimanya ebigambo bye yandizizeemu n'entegeera bye yandiŋŋambye. Olunyiriri olw'omukaaga. Yandinyombesezza olw'obukulu bw'obuyinza bwe nedda naye yandizisizzaako omwoyo. Olunyiriri olw'omusanvu. Eyo ab'amazima bandiyinzizza okuwoza naye. Bwe nandiwonyezebbwa bwe ntyo ennaku zonna eri omulamuzi wange
yajjukira
oluvannyuma era omuntu
kuvunaakimubikkulirasinaobaddenebigambo
nga byansongaebyawandiikiwaolowooza teyandikusizaako
mwoyo
kubanga yogera eri mu pita
ekisookeolwomukaaga n'olwomusatimusindiikirize
ebibeeraliikiriza
gyendi
nanga nti yandibisiza mbu naye bwe mubisindikiza ayinza n'okubissa ku mwoyo yesu
yebazibwa
nti naye olowooza yandinkambukavudde n'ankambuwalira
olw'obukulu
katonda bweyogera naye ebigambo
ebyensongaoeranga
baluganda mbeera
muteesa
kubanga omwana yenna ngaayogera eri kitaba
byensongabafuukanga
baluganda ne batuula ne
bateesa
kyova olaba gwakuyita ku isaaya
mukale
mujje nottese kakati ggwe
ng'otuuka
ku mmeeza ya kitaawe oyita mu kusaba obuukira
mbukkire
ng'otuula kuli
waggulutandika
mumusonga mu kintugwe taata ggwe olwaleero bw'otampasivaa ate byenteesezaayo
byolinaokusimanyi
ggwe kyoyagala nayeteesa
ndeesa okusaba kwange
katonda toyagala nakuwulira
byakuddamu Many of you come to be prayed for. But to determine on what
you want.
Don't want to hear what God says. The apostle has told me, I want to
pray
for me. I'll fail to get work. God said, no, your problem is work. Go and repent.
You said, no, apostle,
go and get 500. I make it through.
I do not prove it, make it
through, or God proves it.
Mutume.
Apostle. Don't they give me 5 million?
They are
now to make 150 billion on the world. They tell you that that is it. Some of us come to God's prison in prayer. But you don't want him to give his suggestions.
Let's finish here.
Yobu esura ya 23 n'olunyiriri olw'omunaana.
Job 23 verses 8.
Laba, ntambula mu maaso naye ye nga taliiyo.
You know what God does?
If
you see that what you speak is not meaningful,
these people
moving frontwards and backwards.
Yobu esura ya 23 olunyiriri olw'omunaana.
Job 23 verses 8.
Laba, ntambula mu maaso naye ye nga taliiyo. N'entambula ennyuma. Naye ne siyinza kumulaba. Olunyiriri olw'omwenda. Ku mukono ogwa kkono bw'akola omulimu. Naye ne siyinza kumulaba. Yeekweka ku mukono ogwa ddyo. N'okulaba ne siyinza kumulaba.
Owulidde ekibeerawo.
You are what happened.
Kati otuuka ng'osaba busabi buli ky'osanze.
You probably whatever you find.
N'ogenda.
And you go this side.
Yes.
Jesus.
Anasika
ntaraba.
Mukama.
Lord. You leave that place. You go this side.
Anasindo roho y'omutasanda yamaya. Yes,
Jesus.
You
reach the
volume.
Come out, Lord.
He's
not there. You come back.
You
find what
you've
left behind on him. He's working on it.
No, Mugama.
Why have you delayed? In the ships go aside. Say, work it for yourself.
Now you're
disorganized.
No,
I am not minding him.
Let's read this verse. Kumukono ogwa kono bwakola omulimu naye ne siyinza kumulaba.
Ndi ate kumukono ogwa kono abantu andi
sokola. The right is begun to work. Nga tomulaba. If you don't see him.
Not andi ko mugamba.
You begin to tell him.
Wachali eyo.
You are still there.
Leka tunda.
But God.
Katonda.
God.
Wachi wandi ko mugugu ko buwereza
buno. Why do you put the burden of ministry on me?
Naga o mugugu nga tenze ndi wano
nze nkola. Yet I'm the one working.
Kangu kulekera
obu. Let me leave it for you. You feel it.
Oluda ko nga agamba.
What next thing he says?
Job 23:9
What follows is hiding himself. For he still works to, and you don't see him, and you begin to quarrel with him. And he says, okay, the rest do them for yourself. I've gone to hide myself. Begin to seek him afresh. And he had come out to work. Because your prayers, whatever you find, you speak. Everything you find, you do. Quick, go hide himself. You got messed up. And the
staff
tells you what God do this. And you do what you want.
Yet,
as the word of God is,
and
you do in what you want,
and
you don't see salvation,
and
you
are
doing what God is
showing,
it doesn't appear. Our home and our side, how is it that he appears? What's wrong with your side?
Means
you to have a problem.
If those
season and time, you have a problem. You give counsel to someone. God says, but the apostle knows.
It's because he tells
me of his seeing this rather. And you wonder. What brought you counsel into the Lord? And you have things you see yourself. You do and work on it yourself.
Yes, we have
praise Jesus.
And let wait go kusabo kwa batu ko
kugiza. We need the prayer of faith.
Okusaba kwa batu kivu kuyiza okore ebintu.
Righteous which can avail much.
Eyembera eyokubusa kusa mufi.
Question of doubting in us.
No complaining.
Even complaining or raise.
Awamu no okukolanga.
Together with
okusaba okutakirizibwa.
The prayer not accepted.
And
that which has no faith. Like that, let's avoid them.
We
have no time to waste on the world. Waste
my
time prayers not to bring salvation on the world.
Just begun
hearing in
Isaiah 26:16.
ebanga lyonna nga tewali
bulokozi
abantu nebeyongera okubona abona n'okulaba ennaku mu kkanisa
kyokka
nga bikiseera bakiikewo akatonda
okumusaba
naye nga tebayigirizibwa buli kyebasanga
kyeboogera
ne tulowooza nti tulina abasabi bangi
kumbe
tulina
baleekaanyi
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So twaga tuvemu abantu abomwendo omungi.
What people of high value?
Umasoka katonda.
Before God.
Eranga nokusaba kwaffe kwa nsonga jya.
The prayer is meaningful to him.
Eranga kwano kulu.
And it's answered.
Omanya abantu kuvuba asaba esala.
Not the Holy One pray the prayer.
Esala ezo malaika nazitera kwa bubani.
Those prayers angels put incense on them.
Obwo kubanya.
Of knowledge.
Ezikulu kutanga zigena maso
kwa. And they were flowing to head to the throne of God.
Era nezano kulu.
And they were answered.
Waliyo malaika oyo avunaanyizibwa kukunganya esala za
fezo na. Angel responsible for gathering all our prayers.
Malaika owasiru ya
Katonda. Angel of the seal of God.
Mu kiseera kino.
In this time.
Akola kuli esala n'okukola ku siru ya Katonda.
Works on the prayer issues and the working on the seal of God. And they are with the Holy Spirit.
Era okulipootinga esala zonna.
Report all prayers.
Newankubadde nga Katonda azuulira.
Even though God hears them.
Wabulu zikazalingano zikuŋŋaanya entuufu ez'okuddibwa.
Gather and get the rightful to be taken to him.
Sebo kano atalina muddoobo.
God has all the time that goes to listen to all of that. There are those who takes off hair.
Baako saagala simu
yeyo. Get off, I no more want you.
Saagala ulira byayogera.
I don't want to hear what they speak.
Awo tujja kutandikira.
There two shall begin from there.
Aga manayo munasaba kusaba kwa mongozi. Sikenda kukuhulira.
Prayers are all here there.
Nenda kuteka we kisemo.
I'll put a wall.
Wo watu kasemo nazi sala kwa ngarabi ya musaba tabina
makuru. You see what you pray is meaningless.
Kubanga temuli mukumanya.
For you have no knowledge.
Ya jeriyo bonga acha yogera
yogera. Came to Job while he's still speaking.
Naja mu Job asatu munana.
Came in Job 38.
Ani ona lete chizikisa mukutesha.
Who is this doing in darkness and counsel?
Ni gambi utali mwadogo.
What without knowledge?
I call
you with reason
together.
You are here, read what is not worthless.
We
shall come back the other time.
I
see we have one service.
We're going
to praise and worship. And we go home.
Yes, we
praise Jesus much.
We shall
come back on the other to prayer if there is time. Come how God closes prayer outside.
And noise.
Mind if you cut off your voice. He doesn't want to know. And left in
angel
of the prayer. He said, you begin to
feel
them. Work with the Holy Spirit and
put them
there.
But
me, as Father, can't hear your rumors here. He closed us out. Holy Spirit, I feel
them.
Give
them
angels.
Angel of the
altar to raise them up. I have cut them off. I don't want.
He
cut them off all. And he has nothing to
hear.
And you make noise.
To
the Holy Spirit, angel of water, of the seal. How they
take
them and raise them afresh at the altar of God.
And
he opened the gate. And he said, to pray, okay.
Take,
I would that door and hear them directly.
The president
of the nation has his heart on every phone call. What about the president of heaven and earth? May God bless you.